kudalo hlelulela ayo bomi avulungi kodwa wenu indlovu uchongene nexesha alichiki aliambi kodwa wenu indlovu kubuhlungu ngaphakathi I can see